Alguien niñe keni, alguien niñe keni, bantu bagiti, ni konzu somala, bantu bagiti.
Ababanengi, abaculayo, abadabuka ezibaba abahlala eMelika. USipho Sithole uthi yena uthanda umculo ikwecula.
Ngizalelwe koBulawayo, ngenza iprimary yami eMachayiskova Primary School, ngenza isifundo sase high school futhi eNyanda Secondary School esegobalanda laphayana. Well, mina ukucula nokubhala ngiqale ngisasemncane, ngicabanga ukuthi nginabo ineminyaka elishumi.
Amehla jonge phezulu usizo lwam nginothola usomandla ngithandeni amen amen.
Kungani ucula imculo ethiyeneyo Sipho?
Ngihlukahlukile kakhulu kunamanye ama-artists. Mina ngicula i-gospel, ngiyahlanganisa nje ngicula ingoma zothando, kube ngicule i-house music, nemito jazz music. So ngihlukahlukile, akukho la ngiqonde khona ukuthi hayi mina ngicula i-gospel kuphela. Hayi, umusic ma ufika kimi ekhanda ufika uyi-anything. So angikwazi ukukhetha umusic la ukuthi hayi mina ngibe i-gospel artist kuphela, noma ngibe ngilo ocula ezothando, noma ngibe ngilo ocula i-jazz.
Ulesiphiwe uSipho uyabhala abuye acule azibhekele yedwa umculo wakhe.
Shuthi ngumculo wenza underground ozimele yedwa i-solo artist. Yonke le music enizwa ngeyami, iproduce yimina, insimbi zadlala yimina, ama-backing vocalist enzwa yimina, nomuntu olida laphana sho ukuthi yimina. Yonke into nje ngiyazenzela i-production yami.
Abafuna ukuxhumana noSipho bengamthinta kumakhalekhukhwini wakhe bathole ingoma zakhe
ku +1 945 233 7740 +1 945 233 7740. Ingoma yokuqala enizwileyo ithi Sithembe Wena, then yesibili ngu-Ake Linginyekeni, then le yokugcina esithathu ithi Siza Baba.
Bezigwethisela uSipho Sithole ohlala eMelika kuhlelo woza Hozo Friday. Libe nempelasonto emnandi. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Sees above, sees above, your cool little sees above.